Shake it, shake it, move your body. Yo, 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 yo. You want to dance and find somebody. Yo, 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 yo. Bandika pandua pandai. Kisa kama unalisa sambua vangai. Yani kama unapigia kasia like die. Ruka jukwa mizuka kamua. Baranga chiniki zanga. Kanga bila mtandio. Bila mtandio. Nyumulika chekecha chukio. Chekecha chukio. Can you dance? Can you dance? Oh yeah, yeah.